CK Music Promos.
The party. Nakambala boys.
K Wheels.
Watu.
Yo Melchi.
This bo.
With danger.
Yeah.
J East.
Yeah. Zero pakwach. Wakai Tiffany kopaza. Zero pakwach. Wakai Tiffany kopaza. Vanizi vamushe pastata. Kata kuzanga nizakutia puapua. Eh Tiffany kokwata. Hopwa iguira gata chosa. Money. 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 Tingalila. Money. 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 Efo tuchulila. Money. 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 Pepa 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 pepa. Money. 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 Kashkwa tenda ruala.
Na china taleta. Nakafana kandala mabeta. Nipase zo kwa na bla. Nafe ni mawani mulaifi kupempa. All I need is a jeta tie. Chosa kakwama. Nondalama baba sivi za wama. Eso buki la deli for hustle. Zikangenda futi no kaso. Kupisha mula mumalali. Drama kukwatila mpali. 20 kubala mazali. Mapotolo fulu pa tebo. Evi magelo papa matebo. Who's me? I'm the goat. Alo big, shani katoti. Nondalamo za hola vikoti. If you money talks, I go silly. Kupari makero babiri. Kupanda ndalama no love. Sani pangamo masavu. Bwana naimwe ni paseni. Ndalama zanga cause I work for it. Mita nifika kumabondi. Bwana balila maswiti. And I know you know. It's sweet for sweet. Yeah. Swagi nivala ni kiti. Daily kusaina macheki. Life it ilimwe li trick. That's why ibena ni mafwiti. The danger, the danger.
Zeru pakwacha. Wakai Tiffany kopaza. Zeru pakwacha. Wakai Tiffany kopaza. Vanizi vamushe pastata. Kata kuzanga nizakutia puapua. Eh Tiffany kokwata. Hope wa iguira gata chosa. Money. 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 Tingalila. Money. 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 Efo tuchulila. Money. Money.
My broke alaji savoy. Tajiboti wona mukoro boy. The boss notiga boy. My less money to pa garden boy. My fondi wira buyo ama bine. Kuti segu wira toleti money. Napanga money money mpaka money. I speak money chowa nitaba mwini. These days se janege ama amacha. Nadaba nunkira madora oru makwacha. Sunga tae kumpea gero na makwacha. If you do it for the fame, nigga nishi urusha vita. Utaga mbiche huma guseni. Inga turo tabu yo mazari. Utasodi kujubira mari. Inga wahola mavai. Mosimbo nditumi na fuoni. Hati hawa yunye wabahani. Immediate rimbo amba mari. Fontu isimajari. Uwe subarindi iguti amwe real hasera. We open day and night imbuti chibadera. I'm not seen, I'm only seen bandi badera. Ndi soro mwoni uva simbi batindiri batera.
Wakai Tiffany kopaza. Zeru pakwacha. Wakai Tiffany kopaza. Vanizi vamushe pastata. Kata kuzanga nizakutia puapua. Eh Tiffany kokwata. Hope wa iguira gata chosa. Money. 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 Tingalila. Money. 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 Efo tuchulila. Money. 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 Pepa 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 pepa. Money. 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 Kashkwa tenda ruwa.
Sinele mwana wa skulu so sineka vila bazari. Nipasa chapele mazali. Noti sister wago memory. Pandrama ni maluzinga memory. Amwe parenti mjitonga. Ndimu yali. Ndimu gali. Usawo galamba wagali. Olo imbuga sima mkala palipe kudia. Ndiye paja yako ndane baba gai. Tifunika kubaza chika kateka choka kukaza. Sikizaza mtu peo kali mufana. Yafute asiko la zambi. Blaza uzaka kona panja. Mwamuna mkala ngati bona. Osa shota koini mtumba. Landroti azakupisha mnyumba. Ziwa mtengo wa unga. Osa mkala mumbwa mumbwa. Watawa na kongule chaka chasila. Ona lelo na kugwila. Zanga zeve uzasa kila. Osa pakisa pakama. Ine nifuna dalama. Wana swangate dilama. Ayo, you know what time it is. Mr. R.A.P. G.O.A.O.D. The Chilanga D.C. Nakambala boys. Ayo Chief Chilanga. Wise man
J.H.
Yobanona Chongo.
On it.
CK Music Promos.com.